sanyu safwe boba butyo ne mu moyo ngolwensa gambya ensiima era abanzi gyeri wansi sirina mpeera kyokka bambi kambasabe mutule mwenna bawe tulino lyennafumba edda
Talanta ndi jezifute
Kabuye nina samula mubayambe
Talanta